unamsikiliza ni DJ Mago. Aliwacha.
Game of Call, I'll watch her.